kwawo fuba nyo bulwanyise kubanga ekiseera kijja kulisigala wano bukufu naho omwoyo wo naliwoza omusango kanfube bulwanyise omubiri gwange siguwebe tukunzikiriza edda ekyo nkigaanye jakufuba nyweza omwoyo wange kyangamba tebekuzikirira kikubi kunsi ne mukulu ekikubi nkyagala kanfube kulwanyise omubiri gwange siguwebe tukunzikiriza edda ekyo nkigaanye jakufuba nyweza omwoyo wange kyangamba tebekuzikirira kyengoba kikubi kunsi ne mukulu ekikubi nkyagala obuyinza obujjawo obumanyira tonfuba otyo imukama waza kulagira byondagira sibikolenga obwo bufuzi bwo tebunkole wange obwoyo kanfube sikuwa erimba kikunzikiriza edda oli wakuvunda sikuwa erimba kikunzikiriza edda oli wakuvunda kanfube kulwanyise ibange siguwebe tukunzikiriza edda ekyo nkigaanye jakufuba nyweza omwoyo wange kyangamba tebekuzikirira kyengoba kikubi kunsi ne mukulu ekikubi nkyagala kanfube kulwanyise omubiri gwange siguwebe tukunzikiriza edda ekyo nkigaanye jakufuba nyweza omwoyo wange kyangamba tebekuzikirira kyengoba kikubi kunsi ne mukulu ekikubi nkyagala kwewulira kyengamba okkakkale omwoyo gwogaya yali wamulange nga sinnabufula oli kyambala ekyayambalibwa omwoyo gwange muli kyalumu nkweyambule nsigale mu mwoyo kyalumu nkweyambule sigale mu mwoyo tuli 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 kyalumu nkweyambule sigale mu mwoyo